Special dedication to the mother of the nation, Mama Janet Kataha Museveni.
Yeah. Who can see a virtuous woman? Who can know a virtuous woman? Nenge donjalo wa magezi. Zenda byomjalo wa magezi. Hey. Onabikoze egwanga tulabila kwona abikoze abikoze
abikoze
ye mama wegwanga buvunanyizibwa bwe nga bungi naye talina kyasula. So responsible, full of dignity. Ye mama we kwanga, abikoze,
abikoze.
Namba mama Jeneti, you are a virtuous woman, mama. Mama we kwanga, mama Jeneti Kataha Museveni. Mama we kwanga, a woman of integrity. A good example,
Mama Gwanga.
Okoze bulungi emirimu kululwa ebyenjigiriza bilungi nnyo. Oyambye abatalina masirize bannayuganda tujulira. Laba obeere nti wajjajjaffe okuva luli paka leero. Nze bwe bantuma omukyalo wa magezi nsooka gwe. Azimbe nyumba yete ninywela n'emikono gye yegwe. Emyaka tano n'omusobyo ng'oyimiriddewo n'olwana. Oli kyankulabirako ky'abakyala ekirungi. You are a virtuous woman, a virtuous woman, a wise woman, Mama Janet. You are a virtuous woman, Mama.
Mama we kwanga,
Mama Janet Kataha Museveni.
Mama we kwanga,
a woman of integrity.
Mama we kwanga,
a good example. Zebuli nunda mamuzei kagutamanya tulima begawe. Buli nunda mamuzei kagutanga musanyufu manya chiri taratibu. Zebuli nunda mamuzei kagutamanya teka chiri bulungi. You a woman of integrity, a virtuous woman, omuchalo mwegendereza. Hey, we mama we kwanga. You are a virtuous woman, mama.
Mama we kwanga,
Mama Janet Kataha Museveni.
Mama we kwanga,
a woman of integrity.
Mama we kwanga,
a good example.